electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Niki drop wanashikwa na magoosebum. High qualified chef sijai munguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Niki drop wanashikwa na magoosebum. High qualified chef sijai munguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. Ati high electro nimesema mara mbili high electro. Mini champ home nimestock my medal. Airtel safa my line ya Telkom. Three wishes fast rap the kettle. You can't see me now I knock my smackdown. Buzz ni shutdown, show ni shutdown. Siniliwa show mina kuaga master. Tano nane tunakuwa tumefire. Tano nane tukipula pona guaya. Tano nane blackout hawa oni. KPLC kumekatika mawaya. Tano nane tunakuwa tumefire. Tano nane tukipula pona guaya. Tano nane blackout hawa oni. KPLC kumekatika mawaya. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Niki drop wanashikwa na magoosebum. High qualified chef sijai munguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Niki drop wanashikwa na magoosebum. High qualified chef sijai munguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. So kaa mbali sichezaga na ma voltage. Bazatari tunaswitchigi ma socket. Six digits ndo zinacheza kwa token. Kianza kujikata mina take off kama rocket. So kama kawa kama dao. Namli ali bitch so ni kama kawa. Nasikia kidole kimoja hakivunji chawa. Uku east mkwela wako tunaweka power. Flojo ni easy, bazi mechanya cheesy. Vele jona drip utathani ni majini. Guap ni mangiri, pepa ni chili. Miuku wa mkenje nisha kuibia disiri. Flojo ni easy, bazi mechizi. Vele jona drip utathani ni majini. Guap ni mangiri, pepa ni chili. Miuku wa mkenje nisha kuibia disiri. Hey. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Niki drop wanashikwa na magoosebum. High qualified chef sijai unguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Niki drop wanashikwa na magoosebum. High qualified chef sijai unguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster.